sakaningi abanye sakakhulu ilolo ngalo yasenyakho ngiphilo shayisa ngomalo abanye sakaningi abanye sakakhulu
Oh,